Romy Elam Zuzi. Capable of mentioning every step by his name, full of wisdom than any human being you can name. Anali Alipondi Poza Kalabe, his name has been elevated above other name. Oziche Petsa Kuma Uponsa Aliense, Nazipele Kakukala Yangandi Tumsembe. Palibe, Palibe, Ufana Nae. Palibe, palibe, ufana naye. Palibe, palibe, ufana naye. Mulenga nyamanga kalenga mila, nani muntu ifeti madalila. Kupona pamazi koma osa mila, ndiye kayo iza wapila. Ziche petsa koma uposa aliense, nazipeleka kukala yanga msembe. Palibe, palibe, ufana naye. Palibe, palibe, ufana naye. Palibe, palibe, ufana naye. Palibe, palibe, ufana naye. Palibe, palibe, ufana naye.
Dick is walking in the mix.